Ja? Mo staito. Raf, ja.
That's my name.
Yeah.
If you don't know the rule,
if you don't know the rule, don't play the game.
The game.
If you don't know the rule, don't play the game. The game. If you don't know the rule, don't play the game. The game. If you don't know the rule, don't play the game. The game. Come on, do it serious, tell them chezo, chezo. Come on, do it serious, tell them chezo, chezo. If you don't know the rule, don't play the game. The game. If you don't know the rule, don't play the game. The game. Come on, do it serious, tell them chezo. Chezo, kama ujui sheria usicheze mchezo. Mchezo matisha, unatisha, wakilisha mavesi na shisha, jinsi na vishisha, na wakausha, kausha, na warusha, dadisha, katisha, na wanatisha, mavesi kama haya rukisha, rap kwenye biti vile vina vitisha, vina lalisha, jambo rusha, paka juu, ukwenda chini sheria ujui, kuchana ujui, gemu basi. Toka ondoka kama pepo vile ninavyofanya mimi kimi kama pepo bado tuko kama tupo depo wacha dope ah huku rusha dope ah kule wape walipe kopa ulipe sepo uondoke. If you don't know the rule, don't play the game. The game. If you don't know the rule, don't play the game. The game. Kama ujui sheria usicheze mchezo. Mchezo. Kama ujui sheria usicheze mchezo. Yeah. Wamekuja kwa papara, papara umerudi kwa asara, asara. Ha? Tira, rila umekaki, hasara, hasara. Wamezubaki, dandara, dandara. Ha? Mawaki wamejipanga msafara. Kwenye gemu wana gara gara, gara gara, gara gara. Yani tararara, wamepararara, wamecharara. Ah. Sijacheza kitu kama hii mazee. Maze, sitingi ya semu kama easy, I say, yeah. Na wakilisha kila kona, na wale wanaona.